walaalay ana reerka u shaqeynaye ayrta naga jooji
ayrta ma joojinayo reerkaygo afrika joogo ayaan ku biisada ayrta ma marmo
ma naga deysin
ma deyn karo
Come on. I'm gonna get that.